CKMusicPromos.com.
1-5. Umuchinji kubantunse, patila kantunse, funyari sokalembe, shokwa wakazembe.
Paka kuma cha cha cha, haba mayo na batata, kuima kuya kufota, hebe azavi soba uyu. Bali ni bari uyu,
bali ni bari,
bali ni bari uyu, bali ni bari uyu,
bali ni bari,
bali ni bari uyu.
Tabakweva, not for a test in Nani, with the president of Zambia, Wamene Vatibana Kunamibia. I'm watching you, Mr. Zanta, Saibala for Jaska Kumanta, Justice, Mr. Speaker, 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 Mr. Kulina chepa, atalefu mapona kutana upepa. Hekutu nkoyo wala ikonga, mavoti nadia kukusafie mnyunga. Ponji kale haya kuyafie mkupianga, nisoti sana taba kusho kumianga. Free advice yopalu wangambwa, vachukodia wakanyama wakawambwa. Tapali tapali president wingatambwa, bali ni bali the least mitwe ambwa.
Bali ni bali uyu,
bali ni bali,
bali ni bali uyu, bali ni bali uyu,
bali ni bali,
bali ni bali uyu.
Votela bali, uyo umbi tapali efyali. Sot sana bali enyali, mone ekonomi yali chinde vyo yali. Kalange ni free, indala ma reserved. Forward ko right, opposition ko left. Bali ni lesa wa sonta, punga motka kumana pa kufota. Bali ni bali,
bali ni
muna bali ni bali,
bali ni
sot sana,
sot
team go forward,
sot sana.
Bali ni,
bali ni bali uyu,
bali ni bali,
bali ni bali uyu. Bali ni bali uyu,
bali ni bali,
bali ni bali uyu. Chari wawu ni chari jivotu, kumbu kucho sunu muna gala kabotu. Sama chitenge na munga mshanine, munga mshanine. Chindi chasika chaku ya kufota, chaku ya kufota. Mwenye manengi haku ya kufota, haku ya kufota. Bali ni bali uyu, bali ni bali uyu,
bali ni bali,
bali ni bali uyu.
CKMusicPromos.com.
Kitwe sana.